Polisi ye sironko yeliko banga buwabari akabenda akanaga motoka bwe yabanze neja nebando omwana ow'emyaka etaano egy'obukulu akaana akaguna Kahilda Alai bino byabere wale bundege ku luguudo olwambale Bulambuli oeranga ano balikoba ati ono omufu yabaire aligezaako nga bali n'ebaine obu bwagezaako akyasala oluguudo ono wa motoka yabaire alivuga supidi namba UBQ 6780 Mitsubishi Fuso eye yabaire enderu nga deewo omupanda neyabaire aligivuga ya muvanda ya mwitirawo polisi yatuusewo okutoolawo omulambo ogutwala mu irwaliro ng'okunoonyereza kujja mu maiso omwogezi wa polisi mu kitundu Elgon Rogers Crispa Statica yabikakasa
bonna be yali tambula n'abangi abatafuideyo bamulaga adayiro ogema kumukomi tusuubira mwana muto okutegera nti emotoka eveeno oba ekintu kiveeno enyuma olodesadi nakulosinza oluguddo era okumaliza nga motoka emutomeire so kitwiddako wabaidukiza buvunaanyizibwa waimwe omuteeka okola ng'abantu abakulu ate n'okukuma abaana nabutiribiri smotem y'obulambo guno Hilda Alai erijja mu maiso okuboneka ng'ekolebwa era ab'enganda bajja mu maiso n'okuziika ddereeva avunizibwa
TV.